indumiso nombulelo kuyo inkosi ngayo inyweba eyokuba lapha kwakhona. Kwaye ngokunjalo ndiyabulela ukuba umzana uRus sele echophe phantsi ukuze aphinde abuye. Iyilo ndlela kanye apha. Ilizwi endifuna ukulifunda likuluka isahluko samashumabini ananye. Luka isahluko samashumabini ananye. Suka kumqolo wamashumathathu anesine. Zilumkeleni ke. Hleze zisindwe iintliziyo zenu kukuzingxala nakukunxila nangamaxhala obubomi. Ize lo mini inifikele ngebhaqo kuba iyakubazela njengomgibe bonke abahleliyo phezu kwehlabathi lonke. Papani ngoko amaxesha onke nikhunga ukuze kuthiwe nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto ziza kuhla nokumiswa phambi konyana womntu. Silapha khona ukuze sithandaze kodwa siyaqaphe ukuba sinikwa isicelo somthandazo kanye ngale yure yomthandazo. Papani ngoko amaxesha onke nikhunga ukuze kuthiwe nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto ziza kuhla nokumiswa phambi konyana womntu. Ngokuqinisekileyo zininzi izicelo zomthandazo kwaye zingaba kanti zibalulekile, kodwa ukuba zezexeshana kwaye zezemvelo yasemhlabeni ngoko bezingafanelwe ukuba zithathe ixesha lethu. Kungathi ngenyaniso kube kanti sibona izinto ezithi kanti zibe ncinci ebusweni bukaThixo. Thina sizibone ngathi ngubani na owazenkulu. Sizibone ngathi ziphumile kwisiqhelo singaqapheli ukuba ziyinxalenye yobomi bekholwa. Ukuba kukho nabani na apha kuthi nam ndibandakanyiwe befuna uba nobomi obulungileyo obuhle emhlabeni, mhlawumbi side sicele uThixo ngako oko. Oko bekungayi ukuba kwintalo yakhe nakanye. Kumele sijongane nembandezelo ezininzi nezilingo ukuze singene ebukumkanini bukaThixo. Kwaye kwakungekho mntu emhlabeni ongazange aqondwe njengenkosi yethu nomsindisi. Baphosa ukumqonda usukela ekuzalweni kwakhe kude kuse ekubethelelweni kwakhe. Ngokuzalwa kwakhe kwathiwa ngaye ungowangaphandle komtshato, izinto ezinjalo oku nokuya kude kufikelele nakwinqaku elimalunga nolulungiselo lwakhe kusithiwa nguBelzebhubhe. Emva koko wabethele. Le ibiyindlela yakhe. Ngoku iyakuba yeyiphi na eyakho indlela neyam? Ndiyakholwa umzana uBrenham seke wacaphula iculo. Ngaba kumele ndandlalwe kwintyatyambo ngoku abanye besahamba kubunzima. Into nesifuna ukuyicela ngokuhlwa nje. Intoni na isicelo sethu somthandazo? Xa sithe sacula iculo lokuqala ke kwavutha emphefumlweni wam umlilo wothando uyavutha. Ewe, ndiyabulela. Bekumele ndikufanise oko kwilihlo lam elilasekunene ngendlela ethile. Bekumele ukuba ndiye ndanehlelo lithile kwaye liyavutha kwendiyava ukuvutha. Kukhona intumakalelo, ayingomazwi nje kuphela ndiyakuva. Xa kunyuka kusihla kancinci kwaye ndiyakuva naxa kungasanyuki kusihla kuyavutha. Siculile umlilo wothando uyavutha kwaye ngubani ovayo, ngubani onokuva, ngubani oqaphelayo uba kushushu. Umlilo obandayo opeyintiweyo besike sava ngako, nabani ofuna ukuzifudumeza phakuwo womela abandele ade afe. Ungamangaliswa yiloo nto kwaye akafumani nto apho. Endaweni yoko baphela becaphuka besithi kubo ngokwabo, nceda ntoni na olu zobo, mna ndidinga inyaniso. Uqobo lwento, ngamanye amaxesha izinto ezincinci zinako ukusetyenziswa nguThixo ukuba asibonise izinto ezinkulu. Siyava kakhulu bonke oodade abasoloko abathi ngamanye amaxesha xa bengcamla besiva kushushushushwana bayayazi bakuthetha ukuthini. Kwaye xa sicula umlilo wothando uyavutha, ngaba siwuva phi? Ingaba kushushu phi? Kuphi apho khona into enyibilikayo? Kumele kube khona. Kwaye ukuba akukho, ngoko kumele ukuba kanti asikhange sikholwe okanye siye saxoka ngokube sicula, okanye khange sithandaze ngenyameko ngako oko ukuba sikunikwe. Apha sixelelwa ngokucacileyo ukuba phaphani ngoko ngamaxesha onke, hayi ngamaxesha athile, kodwa ngawo onke amaxesha nithandaze ukuze nifumane amandla. Emva koko sicinga kwabaseRoma isahluko sesibhozo ukuba umoya walo wamvusayo uYesu kwabafileyo uminga phakathi kwenu, ngokunjalo uya kuyidlisa ubomi nemizimba yenu enokonakala. Amandla avela kuThixo kumele angene kwingaphakathi lethu. Kwaye pha ePentekoste kwakukho kokubini umlilo, ngokunjalo nomoya, izibane kwakumele uba zivuthe. Kwaye apho kungalayitwanga mlilo khona akukho nto nokuvutha. Nditsho ne-oli eninzi, eyona oli cikizekileyo, ayisebenzi nakanye. Kumele kube khona idangatya. Inkosi yethu ithe ayikucima umlilo. Singacinga ngenyaniso ngokuhlwa nje nonke. Niyazazi, niyazi ukuba inkosi iyasijonga ithi, bantwanana, iyure yaphakathi kobusuku ifikile, ubumnyama beyogubungela umhlaba, isithokothoko sobumnyama izizwe. Niyakudinga ukukhanya. Andiyikuvumela ukuba le ntonga iqhuma iphume. Ndiyakugcwalisa izibane zenu, ndiwuzamazame kwakhona umlilo ukuze sithi sonke siqaphele. Kumele siqaphele. Xa uIsaya wayephambi kwenkosi kwaye wayenala mava abalaseleyo ebona iikherubhi, ngokunjalo bakhala, "Ngcwele, ingcwele uYehova wemikhosi." Emva koko ngesaquphe imilebe yakhe yachukunyiswa, waze waba ngumntu owahlukileyo. Waziqaphela, kodwa ngoko wayesele elungele ukukhonza inkosi. Apha kuLuka isahluko samashumi amabini ananye, njengoku kaMatewu isahluko samashumi amabini anesine, kuthethwe malunga namaxesha esiphelo, mqolo wethoba malunga nemfazwe. Ukuba uyafunda eligama lithi inkani apha kumqolo wethoba, anithe nava ngemfazwe ningoyike, ngokuba ezinto kumele zihle kuqala kodwa isiphelo asikabiphi. Kodwa selexeliwe kuyeza. Kodwa akukafiki apha. Kodwa kwisithuba sexesha kuzawudlula. Kodwa uqinisekileyo kuzawukwenzeka. Emva koko ithi uhlanga liya kuvukelana nohlanga nobukumkani buvukelane nobukumkani. Kuya kuba kwiinyikima zomhlaba ezinkulu kwiindawo ngeendawo. Asikuva na oku amaxesha amaninzi neenjikitya zokufa neendlala zonke izinto ziya kubakho phezu komhlaba esingazange sava ngazo ngaphambili. Namhla siva malunga nayo yonke into kwiindaba. I-Ethiopia yayikade lilizwe elityebileyo kodwa ngoku izigidigidi zijongene nokulamba. Kwaye ilizwi liyazaliseka ngoku iyaqhubeka. Nendlala neenjikitya zokufa. Kuya kubakho izinto ezoyikekayo kwanemiqondiso emikhulu evela ezulwini. Oku kuyaqhubeka kuqhubeke. Side sifike kumqolo wamashumi amabini nesine pha ithi bawe ngohlangothi lwekrele. Bathinjwe basiwe kuzo zonke iintlanga. NeYerusalem inyathelelwe phantsi zintlanga. Ade azaliseke amaxesha eentlanga. Oku kwaxelwa kubantu bakwaSirayeli ngokuba bengazange baqaphele bayamkele inkosi. Wabaxelela ukuba indlu yenu ishiyeke kuni kusenkangala. Ithi imini yempindezelo yeza. Nantsi sifumana umqolo wamashumi amabini nesibini. Ithi ngokuba imihle yempindezelo le icinge ubhekisela kuDuteronomi sohloso amashumi amathathu nesibini umqolo wamashumi amathathu nesihlanu ukuze zonke izinto ezibhaliweyo zizaliseke. Zonke izinto. Akukho lizwi elibhaliwe elingasayi kukuzaliseka. Emva koko kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini phezu komhlaba. Ibe kukunxunguphala kwabantu. Ewe, ngubani onesilungiso namhlanje? Wonke umntu uyamoyika omnye umntu. Ngaphambili kwakhona okuninzi kodwa ngoku kukhona ukuxinezeleka. Ngokunjalo nomeyara nabo umongameli badinga amacebo ngoku ukuze kuzaliseke isibhalo. Into ethe yaphuncuka ezandleni zabantu. Qhubeka ithi abantu besifa kukoyika nakukulindela izinto ezilizelayo elimiweyo. Kuba amandla ezulu aya kuzanyazanyiswa. Yonke into iphaya. Kodwa emva koku, emva kwezintlungu zexeshana, yonke le miqondiso yexesha ixeliwe kuthi ngoku kuzisithembiso. Bayakwandula ke ukumbona unyana womntu esiza ngelifu enamandla nobuqaqawulo obukhulu. Emva koko ithi ke kaloku zakubona ukuba ezi zinto ziyaqala ukuhla. Sukani nime niziphakamise iintloko zenu ngenxa yokuba iyasondela inkululeko yenu. Xa sibona kuwo konke oku kwaye siyakubona oku akunjalo, into esiyibona imihla ngemihla ukuba ayiyo enye ngoko ke yenye ubunzima neenkqwithela zalonke udidi kuyo yonke indawo. xa ngamanye amaxesha ndifunda amagama enkqwithela iwikavok enye ibizwa oku enye ibizwa okuya kodwa konke iwikavok zonke zisoloko zinamagama ohlukileyo namhla kukhona abafazi ababini basefilipi abayaziyo ukuba yintoni into egqitywa ukwenziwa luqhwithela phaya yonke into kwayonke into iba negama kodwa kushiyeka kukhona ukuchithachitheka noba iphi na kukhona ukumoshakala iimbhuqambhuqo zalo lonke udidi ilolo hlobo sikwesi sigaba kodwa ilizwi lenkosi libhekisele kuthi xa ezinto ziqala ukuhla ngoku ziphakamiseni iintloko zenu ngoku jongani phezulu ukuba sifuna ufanisa elizwi nomateyu isahluko samashumi amabini anesihlanu ngoku kwinqaku elithile kukhona umemezo lothi yabonani uyeza umyeni phumani niye kumkhawulela kwaye ezaa ntombi zonke zema apha ithi xa ezi zinto ziqala ukuhla ngoko phakamisani iintloko zenu uthixo uya kusebenza kuphela nathi kuphela ngathi ngentando yethu hayi ngokuchasene nentando yethu uthixo zange wasindisa okanye waphilisa nabani na ngokuchasene nentando yakhe kodwa ukuba siyafuna ngokuqinisekileyo uya kukwenza oko ngoko singabalele kuncedweni nguye naku kufika ke kumzekeliso malunga lomthi womkhiwane nayo yonke eminye imithi ehlumayo ivelisa amagqabi size siqaphele ukuba lusondele uhlobo ngoko kufika uvuselelo esele silifundile lumkani nina ngokwenu hleze nangaliphina ixesha iintliziyo zenu zigcwale kukunxila neenkathalo zobomi ide loo mini inifikele hayi phezu kwabangakholwayo phezu kwenu ningazi njengokuthiyelwa andazi bukhona na umntu apha olixhoba lokunxila kodwa amaxhalo obomi angasisingela phantsi side silahlekelwe luvuyo lwenkosi nelosindiso nazonke iintsikelelo ngoku sisingelwa phantsi ngala maxhala njengoba lisitshi ilizwi likathixo apha kwaye ngaloo mini iyakunifikela ningazi ngokuba iya kufika njengokuthiyela kubo bonke abo bahleli phezu kwehlabathi kuyaba njalo kodwa ayi kuza phezu kwethu kumele sibe nokucacelwa ngokwento upawulos ayibhalayo kwabasetesalonika sahluko sesihlanu nina bazalwane anisebe umnyameni ukuba loo mini ilifikele nje ngesela kodwa kunjalo akumelanga ukuba cinga sithe samkela ukukhanya kumele uwazi ukuba ezi zinto kwaye ndikuthetha oku kum ngokwam iinkathalo zobomi ziwenza futshane ubomi bethu kwaye ziyasiphazamisa ekukhonzeni inkosi ngokukhulekileyo nangokuphandle ngathi umsindisi wethu ngokwathi khezangathi asinakukongeza nokunye kubomi bethu ngamaxhala akekho umntu wakhe waphumelela into wayizuza kuthixo enexhala ngokuchaseni noko ke uzithwalisa umthwalo kwaye singatshabalala phantsi kwakho ngamanye amaxesha kakuhle kahle ndinqwenela ukuba bendinengqondo yabantu abamnyama ewe ilolo hlobo abakhathali nje bakhululekile bacula nobakhondo ama bacule ngayo kodwa kunjalo bayacula akukhathaliseki bayevuya ngobomi kwaye ukuba bayavuya nje uba bangaphila okanye baphefumle abanamaxhala malunga noba ingomso liyakuza nantoni kodwa oku ngenyaniso kubonakala kum ngathi sisicelo sethu somthandazo namhla esam ngokwam kubani enokumkhonza ndivuya ukuba amaxhala am akandenzi ndivuye nakanye kubani enokumkhonza ndingena mthwalo am nangokwam ndisindwa zizinto zobomi zelixesha hayi uThixo akasimiselanga ukuba sihambe apha sinokukhalaza namaxhala uThixo simisele ukuba azise intuthuzelo kwabanhliziyo zidakumbisileyo aze amise abo bawuleyo uThixo usibize ukuba sincede abanye njengoba wasincedayo
kwaye namhla
sifuna ukugqithisela olu baba livela kuThixo ngayo yonke intliziyo yethu simcele ukuba asincede ngoba ngenyaniso kumalunga nokwamkela amandla okusaba zonke izinto ezizakuza nokuma phambi konyana womntu yanga uThixo usomandla angaphumelela othe wasibonisa uthando olukhulu ngathi sonke ukuze sibonakalise uthando olunye omnye komnye kwaye ukuba impembelelo engcwele ikwazi ukuvuka ngenyaniso apho wonke umntu ngokunjalo nenkosi iziva ikhululekile ukuze sikwazi ukuza phambi kobuso bakhe sikhululekile singenamthwalo
masithabatheni okubhaliweyo apha kumqolo wamashumi amathathu anesithandathu
njengesicelo somthandazo esingqalileyo phaphani ngoko amaxesha onke nikhunga ukuze kuthiwe nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto ziza kuza nokumiswa phambi konyana womntu ngokunjalo kucacile koku ukuba inkosi iya kuthatha imke nabangabayo phambi komigwebo emibi uba ihlasele lo mhlaba asinathemba likhulu kuphela kodwa sinethemba eliphilileyo eli uThixo uthe ngenyaniso nangokuthembeka walibeka ezintliziyweni zethu ithemba eli yena ngokwakhe walenza ukuba liphile ngaphakathi kuthi ngazo izithembiso awasinikayo kwilizwi lakhe kwaye sifuna ukubambelela kweli themba kude kube sekupheleni umzana uRusi wawukuthetha nathi ngoku uyazi xa ndicela ukuba sonke size phambile kangoko sinako sihlalele ngaphambili akho nje uba sinibone ubuso ngobuso kuba sisondelelane kakuhle silungisele umthandazo kwaye wonke umntu avule intliziyo yakhe phambi koThixo kwaye wonke umntu athandaze sibe nzima ukuba silinde ude umthandazo ophelayo ongxolayo uphele baze bakwazi ukuqala nabanye ukuthandaza yanga inkosi ingasixeli kuphela basithandazile ntoni kodwa masithethe nje ngendlela ababesitsho ngayo abafundi besithi inkosi sifundise ukuthandaza nje uba uYohane wafundisa abafundi bakho ukuthandaza ngamanye amaxesha ndikuthethile apha akho namnye kubafundi bakhe owacelayo wathi ndifundise ukushumayela ndifundise ukuvangela ndifundise ukucula okanye noba ingayintoni na enye apha kweli cebo
sifundise ukuthandaza ngendlela elula nje eyiyo lamazwi angayiyo kodwa ba inkosi inokusifundisa ukuthandaza ngokwentando yakhe ukuze sikwazi ukufumana uqiniseko enhlizweni zethu ngawumoya esisicelo ekumele ndize naso phambi kwetroni yobabalo namhla kwaye ngoko siliziswa ngokholo ngokuba sinikiwe nguThixo emva koko sinesiqinisekiso sokuba uya kusiva mangabikho mntu onxunguphalayo uThixo uyaphila uthethe okuninzi kubantu bakhe akanako ukusilahla okufutshane nje phambi kokugqitywa uya kuthwala athwala umsebenzi wakhe ngokumangalisayo kude kube sekupheleni ngokusamkela umzana uRusi ngokufudumeleyo ebekade engekho okwethutyana ladlula ixesha okufutshane nje kodwa siyavuya uThixo akusikelele umzana uRusi bazalwana abathandekayo nodade andicingi ukuba ikhona into enintsi ekumele siyithethe uThixo selethethe nathi ngelizwi lakhe kwaye thina njengabantu singaphulaphula nje ilizwi loThixo wethu samkele sikwamkele ngovuyo ngentliziyo yonke yonke enye into ayincedi kuthi ukuba asilithabathele entliziyweni ilizwi likaThixo singalamkeli simgqithe ecaleni emva koko sele liphelile ixesha kodwa ndiyakholwa sele ethethile kuthi ngawo onke amaxesha usoloko egcwelela ubabalo nothando kwaye singabantu abasoloko befuna ukuvila izwi lakhe balithabathele entliziyweni nje ndaqaphela apha kulo mxhono njengoba umzana uFrank ye wathi asikwazi nje uthandaza izinto zisilungele ngoba inkosi yethu yaxela abafundi bayo kwangaphambili bakokwenzeka ntoni ngaba mazwi kaThixo ngamazwi alambathayo na siyabona ukuba yonke into inkosi umongameli ayithethileyo iye azaliseka ibingeyondlela elula ibingeyondlela nje elula kodwa ibiyindlela yotshutshiso olwentlungu kwaye kuyafana ke bathandekayo iyakuba okufanayo kuyaba phambi komntu wonke ofuna ukufila ofuna ukuphila obungcwele hambe noThixo kodwa zintanda ikhona intuthuzelo enye inkosi esishiyele yona ukuthethile apha kumqolo weshumi nesibhozo akusayi kutshabalala nonwele olu entlokweni yenu ekunyamezeleni kwenu noyizuza imiphefumlo yenu kwaye konke okumele sikuthabathele entliziyweni ukunyamezela kwaye ndithenda qaphela ukuba abazalwane bathandekayo nodade bafuna uba pha noba kuthabatha ntoni kwaye bafuna unyamezela bafuna ukuma elizwini noba kuza ntoni siyazi ukuba utshaba linamaqhinga lizama indlela ezininzi kwaye ngabo abantu abahlukileyo amanye amaxesha ude aze ngokodidi lengelosi ukuze athi ngendlela ethile onzakalise amakholo kodwa bathandekayo ithi apha umele sinyamezene nyamezelani ngokholo nasekuthembeni ngokuba amazwi kaThixo ayinyaniso kwaye aqinisekile bendicinga nje ndiye ndafunda phaa kumprofethi uZafaniya ndiye ndavula iBhayibhile kwaye elizwi beliphambi kwamehlo am ithi apha ilizwi kaYehova elafika kuZefaniya ngoko ke singaxhomekeka kwinyaniso yoba uThixo ukuthethile kwaye kuye kwagcinwa kwade kwayimini yethu kwaye singabona ngobaba lukaThixo uba intoni elungisiweyo kwaye intoni ezakuza isondele kwaye sikufundile konke nje kuyacinezeleka bencinga kwaye umzana Frank sele ekuthethile abantu bajonga ingcebiso omnye komnye bacinezeleka kwaye ngenyaniso abancidakali kodwa inye into elungileyo bathandekayo ukuba asidingi uba sicinezeleke ungumcebisi wethu usinike ingcebiso ngokuhlwa nje kwaye usoloko sinika ingcebiso elungileyo bathandekayo kwaye leyo yinto emangalisayo ukuba singaxhomekeka kuko hayi kwilizwi lomntu hayi kwinto ethethwa ngabantu kodwa elizweni lakhe singakholwa ngeentliziyo zethu zonke into umlomo wakho ongcwele ayithethileyo kwaye abantu bangathi he oku kubhalwe kubaprofeti zintana ngendlela enyaniseke ngayo ebhalwe ngayo apha eli lizwi lenkosi elafika kuzefaniya singakhululeka siqiniseke ukuba ukuba kusezawuza usezawuza kwaye xa sifunda umxolo wesibini emva koko ngala mazwi ekubekumele athethwe emva koko singatsho sitsho nje kuphela sithi nkosi ngubani onokuchasa ilizwi lakho ngubani onokubuyisa umva isandla sakho solulileyo akekho umntu onakukwenza oko kwaye xa esithi ndiya kususa ndiyisuse into yonke ehlabathini ngubani na unokumchasa ngokanye ndim okanye abalawuli beli xesha lethu akekho umntu uyawukwazi bazalwa nabathandekayo noodade singabona balahlekelwe boyika akuqhelekanga xa uwela phayana kwiibhoda banomdla kakhulu bafuna ukwazi ukuba kwenzeka ntoni kwelinye icala yintoni ukoyika ukoyika kusentliziyweni zabo bafuna ukwazi uba kwenzeka ntoni bathandekayo asidingi uba sibe namaxhanga ukhona lo usikhathalelayo kwaye nguthixo ophilileyo singamthemba kwaye bangabe besele bebona uba kuza ntoni andazi ukuba ukuvile nayo ezindabeni izolo kodwa ukansela omdala nomnye nje bahamba-hamba bephumelelisa ngokuba baseloyikweni bathandekayo abantu abaninzi banganoloyiko ngoba bazabalazela ukuba segunyeni bathandekayo banintsi abantu abangongoyika kodwa babe bengakhulu bahlale bengakhululekanga bongeneliseki zintanda into esicelwa lilizwi likaThixo akuyi kushiyeka nto ezaba yinzuzo elizwini kaThixo yonke into izawukwenzeka kwaye asifuni ukuthanda sithi oThixo ungakuvumeli kwele kuze kodwa sifuna ukuthanda sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba kunjalo nasezulwini kwaye sifuna ulunga thiphaphani ngoku nihlale nikhunga ukuze nikufanele ukuzisaba zonke ezo zinto eziza kuhla kunye nokuma phambi kunye nawomntu zintanda siyawadinga la mandla ngaphezulu kunangaphambili yanga uThixo othembekileyo angava imithandazo yethu ngokuhlwa nje asizi ukuba sizothandaza uba omnye ufuna uva omnye kodwa sifuna uthandaza kuThixo ukuze asive kwaye sifuna ukulunga noba singobani nobancinci badala noba singobani asazi uba saphinde sihlane nini asiyazi ngubani owaziyo onokutsho uyayibona ungasuswa ngokukhawuleza ebomini asiyazi into yakuza nengomso asiyazi kodwa sifuna ukulunga xa esibizi ukuba size ukumangalisa kunjani kwaye nokuba kuyahamba kujongane nobunzima obuthile umzana wethu uthe kumele kwenzeke ngoku kumele sivuye ngako sithi oThixo uba le ndlela ile ilungiselwe mna ndifuna uhamba kuyo abafundi babengenakukhetha enye indlela okunjalo kuphela yile babeyilungiselelwe kwaye inkosi yethu yayingenakukhetha enye indlela okunjalo kodwa wathi bawo ukuba kunokwenzeka mayigqithe le ndebe kum kodwa ke mayingabiku ukuthanda kwami kodwa mayibe ukuthanda kwakho ngoko bazalwane nodada bathandekayo nathi ngokunjalo sithanda ukuthi ba ingabi into esifunayo kodwa le ayifunayo le uThixo ayifunayo yanga sinika ubabalo kwelizwi kuluka isahlo samashumi amabini nanye ngamazwi enkosi yethu yawathetha nje ngokunyanzelisa kubafundi bayo ngalamihla ngalamihla kuthi kule mihla ekunyamezeleni kwenu nayizusa izuza imiphefumulo yenu bazana notate masinyamezele masingise masithandazeni nje oba inkosi yethu yasicela apha elizwini layo ayingomazwi alambathayo sonke sidinga ukuba somelezeke sishukunyiswe ngomoya ongcwele ngokuhlwa nje siyakudinga phezulu kunakuqala thixo sisikelele masimeni sithandaze yanga sonke nabantu ofuna uvula umlomo wakhe anike uthixo uzuko ngemlomo yethu yonke mhlawumbi kumthandazo omfutshane ukuze sikwazi ukuthandaza sonke bazana notate bawethu osemazulwini sihlangana sonke othixo yanga sonke singathi kanye nje kwakhona siphamisa igama lakho lingcwele sonke kwaye yanga singaza ngokunjalo phambi kwakho onkosi nawonke isicelo somthandazo esithe sanikelwa kuthi sithanda ubeka yonke into phambi kwakho othixo kakhulu umzana ugayila onkosi nabo zonke eminye izicelo zomthandazo nkosi Nkosi wazi yonke imeko yomntu ngamnye Nkosi yazi ngokunjalo babaza nodade bathe ngokunjalo bacela ukuba bathandazelwe phaa impuma Nkosi Thixo wam bayakhumbula ngoku xa sithe sahlangana phambi kwakho ngokwiingcinga zabo neentliziyo zabo ngokunjalo ziqhagamshelene kunye nathi apha onkosi indumiso mayibekho kwigama lakho Nkosi siya thandaza kakhulu khumbula abagulayo inkosi uba nenceba kubo onkosi yanga kungenzeka ukuze kube kunikwe imbeko igama lakho ukuze igama lakho lizukiswe inkosi kuba wenza into uyenzela bona othixo ukuze kuba bakudumise bakuzukise inkosi ngazi izenzo zakho ezikhulu ngokuba awuyekanga ukusebenza usenguyizolo namhla kude kuse nakwamaphakade udumo uzuko nombulelo kuwe wakhona nakhona singaba namava ukuba wena unabakho nkosi kwaye unabo bakungqinayo nkosi ukuba ume kunye nabo nkosi ukuba unabo nditsho nakwiiyure ezinzima zezilingo awuzange ubashiye abantu bakho nditsho nabafundi bakho nkosi obunabo nkosi ngokunjalo unathi nkosi uzuko kwigama lakho elimangalisayo elingcwele likayesu haleluya sisikelele nkosi sikelela lo mhlangano kule mpela veki nje xa abazali nodade besiza nkosi asazi babangaphi abazayo kodwa akukhathaliseki kuwe babangaphi bambalwa kangakanani wena uyakwazi ukuthetha kwaye uyakwazi ukusindisa othixo kwaye ngokunjalo uyakwazi uzenza zonke izinto zilunge nkosi udumo nembeko kwigama lakho elizukileyo haleluya haleluya amen.